abakulembeze okuva ku myala egy'enjawulo mu disitulikiti y'Buvuma basabiddwa okuteeka kaweefube waabwe w'amaanyi okukakasa nga balwana nnyo okwewala ekirwadde kya Ebola ekitandise okufuuka kazaalabulwa mu ggwanga Uganda. Ekirwadde kino kyalangirirwa mu ggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde ogwokutaano, naye ne wetulutukidde olunaku luno olwaleero nga kitandise okwejjirisa ng'ekigotta entula era bannayuganda bangi kaakano bali mu kattu. Okusinziira ku Matia Nixon Ochen, ono nga ye ssentebe wa disitulikiti y'Buvuma, agamba nti abantu bonna awamu n'abakulembeze ku myala egy'enjawulo tebateekeddwa kusaagira mu nsonga eno na kugitwala nga yakubalaata, wabula kaakano ke kaseera batandike nabo bennyini okwenyigira mu kulwanyisa nnawookeera ono okusobola okutaasa embeera. Musasi waffe Menya Medi yabaddeyo.
Ekirwadde ky'Ebola nakyo kikutte wansi ne waggulu, era kye kisinze n'okuteeka eggwanga ku bunkenke okuva bwe kyatandika okutuuka leero. Nsaba abakulembeze baffe aba LC1 ku myalo, ate era n'abakulembeze ba Landing Site Committees, kwosa n'ab'obuvunaanyizibwa abalala, tutwale obuvunaanyizibwa obuusa ebidomola ebirinamu amazzi nga galimu sabbuuni oba jik bibeere awo abantu banaabe balyoke bayingire ku bizinga byaffe. Then ekyokubiri, kirungi nnyo n'okulaba omugenyi n'omubuuza nti ssebo waviiridde wa tusobole okulwanyisa ate n'okwanukula omulanga gwa His Excellency ate ne minisitule y'ebyobulamu, naddala abasubuzi b'ebyennyanja abagenda mu butale okwemengoye n'abalala b'ebinaala. So tuteekewo enkola methodi tetusobola okupreventinga Ebola.